nyimbozatu.com.
Chita cheno pala mai iwe uri mwana wako pa mai walingene selebu na posa shai pala vuderi taina shai sweetness chisali kumpule kishen mungeli mami wali kwisa lyonzeli wasenda lafu ya ndiyo
I love you I love you.
Music. It's African Sounds Entertainment Music.